Shanky supplier. Don't come.
I just come to buy.
Hello, sister, someone in me. Mindo yule nilo kuna TikTok, mindo yule nilo kuna WhatsApp, mindo yule nilo kuna Facebook, mindo yule nilo kuna WhatsApp. Uwe dada mindo yule, kiposti picha na komenti mako pando mie. Ulo niyo pago chani kafosi kutumie, nilo kutumia mese yuka sema nika mshie.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.